Imi silmino bandirawo. Inde ampasto goma. Imi wondi imala weti doo.
Emi hauna onder inde yesu, inde amala weti.
Imi ngidi min ekitina ondoto kuki yesu. Ngoolu woni ekitinol sapo igoo. Nder ekitinol jishapande jowi ididi. Ii ekitinol jidi nder derewol bi etengol. Derewol ekitinki tokube yesu. Tawawi jande, hebu dereji din, ideptere sheninde nder fulfulde shaka Nigeria. Wadu kajangu ki deptere sheninde, an ihore mada, gambeda anduki kwa alla idi. Hore hala eki tino ngu uluwoni. Mwe woni yesu, joni mala weti hokai engotum habaru.
Kwa wadi dubi dubu didi ya bidi. Yesu alo itondo owari nder duniyaru, dundanyi mwonderi uru ngo wala anjaudi dundi. Omauni nder lenyol mako Yahudanko nder Gariel Pamarel, nder Lady Pamardi. Dubi shapande tati etati tang owari nder duniyaru nduu. Nder dubi tati dihadere uki jonde mako e duniyaru tan owa ajini, o ekitini enjairi. Fu enongada dubi dubu didi. Wobbe yimbe nder leede duniyaru fuu nani habaru makko. Wonde nyalde Yesu jami tokkube mo sappo e dido. O wi'i, moy yimbe mbi'ata yam, tokkube mo ɓe mbi'imo ko yimbe mbi'ata feere feere dow makko. Wobbe e mbi'a o annabiijo tan. Ha hande yimbe ko mbi'ata feere feere dow ɗum moy woni Yesu. Wobbe e noddamo puɗɗuɗo wurtinoyki diina botka, mawka shembitka. Wobbe bo e mbi'a o neɗɗo mo gikku boɗɗum tan, fuu e non wala neɗɗo mo inɗo duniyaru no Yesu waɗi. Ko andi moy woni Yesu?
To mala weti, min getti ɗum habaru. Joni en daray ko deftere sheninde wi'i. Jangangi e Matiyu, surawol sappo e jowego'o. Ayaje sappo e tati yake sappo e jowego'o.
Ayaje ɗen mbi'i. Nde Yesu wari leydi Kaisariya Filibi, sey o ƴami tokkuɓe mo o wi'i. Moy yimɓe mbi'ata ɓi neɗɗo woni? Sey ɓe mbi'i. Wobɓe e mbi'a a yaha yagaɗowo baptisma, wobɓe bo e mbi'a a annabiijo Eliya. Wobɓe bo e mbi'a a annabiijo Irimiya ko go'oto nder annabo'en. O wi'iɓe amma onon moy mbi'oton yam? Sey Siman Beturus noti wi'i, an woni Almasihu, ɓiɗɗo Allah mo yonki.
Do engi'i, ko moye iko nyumata, do Yesu ɗum moye. Amma Bitrus tan noti boɗɗum, nde o wi'i, Yesu woni Almasihu, ɓiɗɗo Allah. Jangan e Yahaya, surawol sappo, ayare shapanɗe tati.
Ayare nde wi'i, min e nyako mo dow min go'o.
To Yesu ihore muɗum wi'i, kanko e nyako mo dow. Wato Allah nyako be go'o. En andi Yesu o Allah. Gam emo wodi ngikku irdum Allah tan wodi dum. Nder ekkitinol sappo. A ekkitake Allah ikotoye. Allah iyafo hakke. Allah waili tatako. Nden fulamu idum jungo mako. Joni mi janga nay en godde ayaje. Ngien iri ngikku dum Yesu wodi. Nder Matiyu, surawol sappo e jowetati, ayaje shapande didi, Yesu wi'i, gam to yimbe dido ko tato kawriti, nder inde am, imi wondi imabe. Do engi'i, Yesu ikotoe. Luka, surawol jowe didi, ayare shapande nayi e jowetati, wi'i, sai Yesu wi'i debbo on, ayapa nama hakkeji mada. Ayare nden holli en, Yesu iyafo hakke. Ibrani yanko en, surawol sappo itati. Ayare jowe tati wi'i. Yesu Almasihu idon, no wonti ndiri. Kenya ihande, iha abada. Nde ayare kadin holli en, imodon no wonti ndiri, ha abada. Owaili tatako. Matiyu, surawol shappanɗe ɗiɗi ijoweetati ayaare sappo ijoweetati wi'i, sai Yesu ɓaddi haade maɓɓe wi'iɓe, ɗum hokkiyam fuu laamu dow ilei. Ɗo'o kadin en ngi'i o hokkaama laamu dow ilei. To maalawi weeti, e woodi ko mbi'ata?
En ngi'i deftere ceniinde wi'i Yeesu o Allah, jooni mi janngana en goɗɗe aayaaje kolluɗe on o waroyi duuniyaaru o warti neɗɗo bo meeɗen. Yahaya suurawol nayaɓol aayaare joweego o wi'i, e woodi ɓunndu ndu Yaakubu wasi e njayri ndin, Yeesu bo somii ngam yahdu o jooɗii haade ɓunndu ndun e sare ngelɗum haade caka nyalawma. Ɗo en ngi'i e mo soma non no somirten. Nden Yahaya suurawol sappo e go'o aayaare shappanɗe tati e joyi wi'i, Yeeso woyi aayaare nde e holli en o woyi no mboyirten. Yahaya suurawol sappo e joweenayi aayaaje shappanɗe ɗiɗi e joweetati wi'i, Yeeso wi'i e mi nana ɗonka. O nani ɗonka non no nanirten ɗonka.
Min ngetti maalawi weeti, jooni mi jannganay en goɗɗe aayaaje kollay ɗe en ko waɗi Yeesu wari nder duuniyaaru o waɗi jonde iri nde neɗɗo. Ibraniyanko'en suurawol ɗiɗaɓol aayaaje sappo e nayi yaake sappo e joweeɗiɗi mbi'i, nde ɓiɓɓe ɓen ɓe gooduɓe ɓanndu e ƴiiƴam, Yeesu e hoore muuɗum warti neɗɗo bo maɓɓe. O waɗu non ngam barka mayde maako, o halka on ɗon jogiiɗo bawɗe mayde, waato ceeɗan. Non o yofiri yimɓe ɓe kulol mayde haɓɓi fuu jonde maɓɓe. En tabbitini na mala'ikayen o walli, amma ɓiɓɓe ɓiɓɓeeji Ibrahim o walli. Ngam majum dole o wartira bo neɗɗo e kongole laawol, ngam o warta mawɗo mawɓe, ardiiɗo diina mo goonga, gooduɗo yurmeende nder kuugal Allah, ngam hakke yimɓe njaafe. Ibraniyanko'en suurawol nayaɓol aayaaje sappo e nayi yaake sappo e jowi mbi'i, nde en ngoodi mawɗo mawɓe ardiiɓe diina jaaɗo dow haa Yeeso Allah, waato Yeesu ɓiɗɗo Allah, en jogo ko kooliiɗen boɗɗum. Mawɗo mawɓe ardiiɓe diina mo meeɗen naa o goɗɗo mo waawata yurminanki'en enen tampuɓe, amma mawɗo mawɓe ardiiɓe diina mo ngooduɗen, o foondaama e koongole laawol no ɗum foondiri en, amma o waɗaa e hakke. Ɗe aayaaje kollii en Yeesu wari nder duuniyaaru o waɗi jonde iri nde neɗɗo, ngam barka mayde maako o halka on ɗon jogiiɗo bawɗe mayde, waato ceeɗan. Nden o hisna en daga hakke meeɗen. Imo nandi e yimɓe horiiɓe, ngam o foondaama e koongole laawol. Nden ko feerotirimo e yimɓe horiiɓe woni, koo nde o foondaama e koongole laawol fuu inon o waɗaayi hakke.
To pasto min ngetti, mi jannganay en goɗɗe aayaaje nanen ko Yeeso wi'i dow hoore muuɗum. Yahaya suurawol sappo e nayi aayaare joweego o wi'i, Yeeso wi'imo, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki, wala jahayɗo to nyaakomo dow sey to tokkiyam. Nden Yahaya suurawol joweetati aayaare sappo e joweenayi wi'i, ɓe mbi'imo, toye nyaako maaɗa on woni? Yeeso wi'iɓe, on anndaayam on annda nyaako am, nda on anndiyam nda on anndi nyaako am ma. Kadin Yahaya suurawol sappo e ɗiɗi aayaare shappanɗe nayi e nayi yaaki aayaare shappanɗe nayi e joyi wi'i, sey Yeeso wi'i e sembe, fuu kooliiɗoyam naa min tan o hoolii, ammaa fuu e on ɗon liloyɗoyam, fuu giiɗoyam yi'i on ɗon lilɗoyam. Nden Yahaya suurawol sappo e joweego o aayaare shappanɗe ɗiɗi e joweetati wi'i, Yeeso wi'i, mi ƴiway diga to nyaako mo dow mi wari nder duuniyaaru, nden jooni mi alay duuniyaaru mi ƴeengay to nyaako mo dow. A nanii ko Yeeso wi'i dow hoore muuɗum, o wi'i kanko woni laawol, kanko woni goonga, kanko woni yonki, wala jahayɗo to nyaako mo dow sey to tokkiimo. Ɗon ma o wi'i fuu annduɗo mo e anndi nyaako mo dow, waato Allah. Nden fuu giiɗo mo e iililoyɗo mo, kadin o wi'i diga to nyaako mo dow o ƴiwoyi.
Ɗon ma Yahaya Surawol arandewol. Ayare go'o. E ayare sappo e nayi. E ayare sappo e jowetati. Wi'i. Daga ko duniyaru tage. Bi'eteedo wolde idon. Imo wondi Alla. Nden o Alla. Bi'eteedo wolde on. O warti neddo godudo bandu. O jodi nder meden. O kewdo yidde e gonga. En gi'i teddungal mako. Teddungal biddo bajjo. Iwoido to nyako modu. Wala neddo medudo yiki Alla. Biddo mako bajjo. Gondo nder bernde nyako modu. Kanko holli en no Alla wa'i. To, Yesu woni bi'eteedo wolde on. O warti neddo kewdo yidde e gonga. Gam o holle en no Alla wa'i. To en dari ko ayaje de en bi'i. En gi'ai. Yesu o Alla. Ra ayare tokkitaki heire. Mi jangainde joni. Tokkita ko bi'aimi. Yahaya. Surawol sappo e nayi. Ayare jowego. Yesu wi'i. Mi woni lawol. Mi woni gonga. Mi woni yonki. Wala jahaido to nyako modou. Saito tokiyam. To mala weti. Iwodi kongida keti ndani been beida famu kidou duum.
Ii, amma hami jama keti ndani been. Bandiraw e yiki maada moyo woni Yesu. Yimbe dubbe kammi o annabijo. Andube habaruji duniyaru bi'i Yesu o puddudo wurtinoyki dina botka, mawka shembitka. Woppe mbi'a kanko o modibbo jamdi sino nden o gado kuude kaydinide. Amma Yesu buri fufidu, Yesu o biddo Alla kanko ni almasihu, kanko ni mo Alla wadi alkawal, o waray o hisna yimbe duniyaru. Diga sharengel hakki natto e duniyaru ndu, derengesa idin. Alla wadi alkawal liloyki goddo o hisna duniyaru diga hakki kalludun dum be ngadi, to be natta hite kallunge. Alla wi'i yimbe Israila o liloya goddo kisno o waray ngam o hisna be. Dubi duddi yabbidi ko dum danya Yesu. Anna bo en bindi nder alkawal kingal annaba ku duddun do garol makko. Sharengel Yesu wari o hebbini dum no annaba ku. O holli kanko ni kisno mo Alla wadi alkawal liloye.
Ko wadi dubi darijo wedidi, ko dum danya Yesu. Annabijo Mika windi nder, sura jowi, ayaje didi. Wi'i, dum danya Yesu nder gariri Baitalami, nder leidi Yahudia. Dum hewi, nder Matiyu, surawol didabol, ayare arandere. Dubi darijo wi, ko Yesu wara duniyaru, annabijo Jakariya windi, nder surawol jowenayi, ayare jowenayi, wiki, Yesu natta Urushalima, dow mbabba. Dum hewi, nder Yahaya, surawol sappo e didi, ayaje sappo e tati, yake sappo e nayi. Ko wadi dubi dubu go'o, ko maide Yesu dow gafangal, Dawda lamido, windi nder Jabura, surawol shapande didi e didi, ayare sappo e jowego'o. Wiki, dun tufa ijude Yesu, ikoide mako. Non hewi, ndere ya haya, surawol shapande didi, ayare shapande didi ijowe didi. Anna bijo ishaya, windi na setta. Do Yesu buri komo ya anna bijo, mo alkawal kingal. Ko wadi dubi dalijo we didi, ko dumdanya Yesu. Ishaya windi nder surawol jowe didi. Ayare sappo e nayi wiki surbajo mo anda gorko danyatamo. Non hewi nder Matiyu surawol arandewol ayare sappo e jowetati. Kanju wadi dun noddi deftere Ishaya habaru beldum nder alkawal kingal. Gam nder deftere ndem dun holli injairi almasihu warta shakiri shakketendi gam yafaki hakke yimbe.
Non ma tarari de ayaje Ishaya surawol shapande jowi e tati ayare tatawre yaki ayare sappo e didi. Ayay fu annaba ku dum Ishaya wadi dow Yesu nder ayaje den dum hewi nder jonde Yesu. ayare tatawre holli du yawana Yesu du wanyamo dun hewi nder yahaya surawol go ayare sappo e ko'o. Nden ayare nayawre holli Yesu hoccanay en torra meden e bone kanudun jarin. Dun hewi nder Matiwu surawol nayabol ayare shappande didi e tati. Yaki surawol sappo e go'o ayare shappande didi e jewetati yaki ayare shappande tati. Ayare nayawre holli dun torra Yesu dun waramo dun hewi nder Bitrus arandewol surawol didabol ayare shappande didi e go'o. Ayare jowi holli dun yuwa Yesu e labbo gam hakke meden dun hewi nder Yahaya surawol sappo e jewenayi ayare shappande tati e nayi. Ayare jawabre holli torra ka Yesu yari wada yimbe keba jam e kisdam dun hewi nder Roman ko'en surawol nayabol ayare shappande didi e jowi e surawol jawabol ayare arandere. Ayare jowego holli Allah yowana Yesu hakke yimbe fu. Dun hewi nder Bitrus arandewol surawol tatabol ayare sappo e jowetati e Yahaya arandewol surawol nayabol ayare sappo. Ayare jowedi daure holli Yesu meta Yesu gulloy tobe mo. Dun hewi nder Markus surawol sappo e nayi ayare sappande jowego e ayare sappande jowego e go'o e surawol sappo e jowi ayare nayi yaki ayare jowi. Ayare jowetati holli dun tajanay mo kiita mayde. Dun hewi nder Lukka surawol shappande didi e tati ayare shappande nayi e jowego. Ayare jowenayi holli Yesu wada e jonde nde wala hakke. Dun hewi nder derewol Korintiyanko'en didabol surawol jowi ayare shappande didi e go'o e Yahaya arandewol surawol tatabol ayare jowi. Ayare sappo holli dun shiri Allah Yesu yara torra ha o maya. Dun hewi nder kuude lilabe surawol didabol ayare shappande didi e tati e surawol tatabol ayare sappo e jowetati e surawol nayabol ayare shappande didi e jowetati. Ayare sappo e didi holli dun limay Yesu nder godube hakke. Dun hewi nder Markus surawol sappo e jowi ayare shappande didi e jowedidi. Ayare sappo e didi holli Yesu jabanay yimbe dubbe hakke. Dun hewi nder Bitrus arandewol surawol didabol ayare shappande didi e nayi ayare sappo e didi holli Yesu wadai katorraki gam godube hakke. Dun hewi nder Ibraniyanko'en surawol jowedi dabol ayare shappande didi e jowi.
To moye woni Yesu ko wadi dubi dubu didi yimbe yama iri ngool yamol dudbe nder mabbe e tokka ko hana. Amma deftere sheninde wi'i en injairi moye woni Yesu. Kolosiyanko'en surawol arandewol ayaje sappo e jowi yaki shappande didi wi'i ngikku almasihu mo gi'eten dun go'o ingikku Allah mo yi'atake. Imo don ko Allah taga ko dume o mawdo do ko dume ko taga gam barka makko Allah tagi ko dume gondun do ilei ko yi'ete e ko yi'atake hauti i malaika en e ginni e ko dume godudo laamu e bawde ko dume kanko tagi dum. Nden ga mako ko dume taga almasihu idon ko kodume tage barka mako kodume iyaha Yeso. Almasihu woni hore bandu wato tokkubemo kanko hokki bandu ndu yonki kanko woni artudo ummaki daga maide gam o warta maudo do kodume gam dum shubol Allah o wada fungi kumako ibawde mako nder biddo mako barka biddo on Allah sirio tira hore mudum e kodume gondun dow ilei. O sirio tira e majum barka iyang dan biddo on rufi dow gafangal. Yesu woni almasihu kanko woni kisnowo duniyaru.
To bandirao nde anani ekkitino ngool dume hani ngada nyumu dofu anna bako dum um wadi dow Yesu gondun der alkawal kiingal nden dum hewi der alkawal kesal. Mantu Allah ngam majjum yettumo ngam o liloy Yesu kisno duniyaru. Joni mi jangana en ayaji jangitaake e ayaje e hani ayadiki a joga kede boddum diga ekkitinol jabbidi. Markus surol sappo e didi ayare shappande didi e jowenayi. Yesu wi'i, jomirawo Allah meden, o jomirawo go'oto.
Den derewol Timoti arandewol. Surol arandewol ayare sappo e jowedidi wi'i. O lamido ha abada, o wala kerol. O yi'atako, kanko tawoni Allah. Mangu e teddungal tabbita to makko ha abada.
Ra ayare tokkitaki heire, mi jangainde joni, tokkita kombi aimi. Yahaya, surawol sappo inai. Ayare jowego on. Yesu wi'i, mi woni lawol, mi woni gonga, mi woni yonki. Wala jahaido to nyako modou, saito tokiyam. To bandi rao, mingarire irde e kitinol sapo igoo, na enkauri e kitinol garaingol. Alla bariki di naon, beida naon famo, i andar nirto kuki Yesu. Mingetti.